maxamed bashiir adiga iyo laanta afsoomaaliga v o a oo idin mahadcelinaya fursadan wareysiga. Haddii aan jawaabtaada toos u galo, waxay noqonaysaa dabcan kenya sida aada la socoto waa gaashaanbuurta ugu muhiimsan wadamada reer galbeedka marka geeska ama horn of africa la fiiriyo, ama geeska africa ama east african community wadamada bariga africa la fiirsho, siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka aada eegto. Marka arrintan dalabkani kulley mar hore muddu soo socday, kenya mar hore inay arrintan geysay ahayd aqbasho ciidamadan, laakiin waxaa soo dhex gashay sida xogta lagu helaayo arrintii congo oo iyadana arrin cusub noqotay. Kenyana maadaama oy inta badan hogaanka bariga africa iyadu ay liid tahay, marka inkastoo jira museveni oo laftiisa uu tartan kula jira, marka kenya waxaa culayska ay ku saareen wadamada reer galbeedku in barnaamijkan congo ay laftiisana iyada oo dabooleyso hormoodka nabad kusoo celinta arrinta congo, in arrintan haitina ciidamadaas iyadana ay iyada oo kenya adeegsanaysa dhanka afrikaanimo iyo dhanka dhexdhexaadnimo iyo dhankaas reer galbeedka iyo wadamada waaweyn ay soo dhex marayaan. Marka kolley wadanka haiti xogaha habi kuma aha, inkasta oo haddana wadahadallo socda iyo sidaan xogaha ku helayo ay wadanka haiti laftiisu hadda dhanka kenya markay noqotay ay soo dhaweynayaan xogo hoose oo diblomaasiyadeed, marka inahaasi ayaa bilow u ah.
Marka kenya ma waxaa loo doorbidayaa in ay haiti oo kale soo dhaweyn ka heli karto sida haddaba muuqata oo dowladda haiti ay sheegtay inay soo dhaweynayso in howlgalkaasi ay kenya hogaamiso?
Dabcan sida aan kuu sheegay, wadahadallo badanaa socday arrintan intaan lagu dhawaaqin ka horna, ama dowladda haiti aysan officially u sheegin inay soo dhaweynayso ka hor wadahadallo hoosaa dhacay. Haiti markii hore way ka booday arrinta in ciidamo nabad ilaalina la keeno dalkeeda, laakiin kabacdi markii kenya iyo barnaamij diblomaasiyadeed iyo journalistka lala maray, run kenya waxaa la ogaaday in kenya ay tahay wadanka hadda ugu haboon inay barnaamijka dhexdhexaadin ka noqoto. Wadanka haitina kalsooni uu arrintaa muujiyey, marka kenya sidaasi ayay hadda barnaamijka hogaan ugu qabatay marka ciidamadana ugeyn rabtaa.
Marka cabdinuur, waxaa isweydiin leh, kenya oo ku taala bariga africa iyo haiti oo ku taala caribbean-ka, maxay tahay sababta ilaa halkaas loo doorbiday in ciidamo looga soo daadgureeyo si loo xaliyo mashaakilka amni ee ka taagan haiti?
Sideedaba wadamada inta badan siyaasaduhu aysan ka dhex taagnayn khilaafaad siyaasadeed ama mid dhul ama mid diblomaasiyadeed xagga nabadda. Meelaha ugu fiican waayo marka lasoo xulanayo wadan in uu noqdo in wadankaasi ay ka fuliyaan maxaa la dhihi jiray nabad ilaalin ama dhexdhexaadin nidaamka diblomaasiyadeed. Inkastoo innaga hadda soomaalida iyo geeska africa marka la fiiriyo wadamaday siyaasadaha iyo dhibaatooyin ka dhex jireen soomaaliya loo soo maray, haddana dunida marka la rabo in nabad laga dhaliyo, wadamo aysan wax dispute ah politically iyo economically iyo security midna aysan kala dhexayn inaa loo maraa. Marka taasaa keenaysa waxaana ugu haboon oo laysla gartay kenya inay tahay wadan xiriir fiican la leh, wadan meel ka fog wadankan ku yaala, wax khilaafaad siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ama amni uusan ka dhexayn oo ama interest ay isku haystaan oo gooniya. Taasi ayaa door biday in kenya marka laga codsado ama barnaamijkan ay hormood ka noqoto in ciidamo nabad ilaalin wadanka haiti la keeno.
Bal baahiyahaasi dhinaca amniga ee wadankaasi haiti ka jira maxay yihiin ee keenay in ciidamada nabad ilaalinta ah la geeyo wadankaasi?
Wadanka haiti sidiisaba ilaa intii disasterska iyo dhulgariirada iyo musiibooyinkii ay ka dhaceen intii ka dambeysay deganaasho siyaasadeed oo rasmiya marnaba ma helin. Mid dhaqaale waa jiraa, duruufo dhaqaale, shaqo la-aan, dhulgariiso dhowr ah oo isku xigxigay, duruuf dhaqaale, mid amni, intaasba way jiraan. Sababta keentay in ra-iisul wasaaraha la dilana waa deganaansho la-aan siyaasadeed iyo in maxaa la dhihi jiray wadankani intii dambe oo dhan wadanka dunida waxaa lagu qiyaasaa haddii wadanka marka dhibaato kasoo kabasho deg deg a haddii uu sameyn waayo wadankaas qalalaaso badanaa ka dhasha marka oo ay kow ka tahay shaqo la-aanta dhalinyarada. In marka waxaasoo dhan marka la fiirsho waxaa keenay arrintan amni darada wadanka haiti 12 sano hadda udambeysay ama 15 sano hadda udambeysay amni daradaas waa ka jirtay. Marka baahidan waxaa keenay haddii maadaama kasoo reyn ay keeni weysay wadankii ra-iisul wasaarihiina la dilay in qasab ay noqoto in ciidamo ka baxsan wadanka haiti la keeno. Sidoo kale dabcan kenya hadda waa hordhac, waxaa laga yaaba wadamo badan oo kale inay kusoo biiraan oo sidoo kale laga dalbado ciidamo kale inay keenaan si arrintan loo xakameeyo. Wadamada deriska oo xogaha kala dhexeeyo disputena waxaa laga dheereeyo oo aysan isugu milimin because interestiga iyadoo la kala ilaalinayo wadamada Latin America ku yaala oo laftooda arrimahan iska ilaalinaya because qulqulatooyin iyo mid amni darro inay ka abuuranto oo loo maleeyo in wadamada dhexdooda isqabsanayaan ama conflict of interest uu yimaado marka saas darteed wadamo badan oo kale inay kusoo biiraan la rajeyn.
Waa tahay ugu dambeyntii ma la og yahay dabcan howlgal noocaana waa inuu golaha ammaanka qaramada midoobay uu ansixiyaa marka ma la og yahay xilliga la ansixin doono amaba hadiiba la ansixin doono iyo tirada ay noqon karaan ciidamadan loo dirayo dalkaasi Haiti.
Maxamedow ilaa hadda ma cadda dunidu waxaa lagu kusoo booda keliya noqotay arrintan dowladda Haiti ay soo dhaweynteeda sida aan horeyna kugu sheegay arrintan si hoose diblomaasiyad wadahadal diblomaasiyadeed oo si hoose u socday buu ahaa isqancin dowladda horta Haiti in laga gabo maamulka in laga dhaadhiciyo shacabka laftiisa in wacyigelin gudaha dhexdiisa laga sameeyo siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka laftooda in laga dhaadhacsho marka waxaad moodaa arrintan arrin si hoose usoo socotay kabacdi markii la dhiraandiriyey oo gudaha laga galay arrintaas ogolaanshana laga helay sida wadanka Haitiba ka muuqata soo dhaweyntiisa in arrintan hadda lagu dhawaaqay golaha amnigana ilaa hadda wax ma soo hadal qaadin wax ka hadla xataa ma jirto laakiin waxaad moodaa arrintan in Maraykanku involve ku yahay oo dowladda Maraykanku si toos ah wax ogaal uga tahay haddii aysan dowladda Maraykanku hadda ogeyn in arrintan iyo sidoo kale wadanka Ingiriiska labadaas dal kulley hormooday ka yihiin arrintan waana arrinta iyaga labada dal oo dhiraandirinaya barnaamijkan Kenya xataa in barnaamijka ay lead gareyso u doortay.